sitakipa. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kavukavu, tukisha kula tunasepa. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kavukavu, tukisha kula tunasepa. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Ndo sisi wazi wa kula nyama ngozi tunarudisha, kila vya kwetu tunaondoka hata kama ukibisha. Tukiingia batu natumia mpaka zinaisha, ndo sisi wazi wa kuiacha bili kabla haijaisha. Ukituona utasema watu wa maana kabisa, tulivyojaza meza kwa pombe nyama na shisha. Dada mtego huo usije ukajipitisha, ndo zetu kuokota ukijichanganya umeisha. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kavukavu, tukisha kula tunasepa. Tunanua vyuma chakavu, tunanua maskripa, ndo zetu kupita kavukavu, tukisha kula tunasepa. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Mbele 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 mbele, nyuma 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 nyuma. Pat pat pat, party after pat, watu conscious yona pisi kama zote cut. Cut cut cut, stop shouting atenda cut. Toto wa mama mkwe karibu kaingiria katikati. Aibu, 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 kanchoresha aibu. Amenkata mimi amenda kudeti na Ayubu. Ashura, Amina, Fatuma, uote wapo huku. Buzi mama pia nwasha singeri kiduku. Oya DJ, piga singeri tunataka tujimwage. Piga singeri ya kari ya raza simwage. Piga singeri tunataka tujimwage. Piga singeri ya kari ya raza simwage. Dada, huyu mwengine chini mambo azalani. Unakufuru naivudisha ni unachumbani. Kuna watoto hira unacheza chula salani. Baba Amina unazingua ndo nini jamani. Sizime, mindo kwa zaidi meingia. Sizime, yu nyimbo imeisha rudia. Sizime, aujui mwenzo nalipatia. Sizime, sitoe singeli utatuaribia. Ashokari wewe. Aba MC shina sita kipwaji. Anikiwa GS Music, anikiwa na producer Goody Master. Asho, sho, atimu yeye, atimu yeye shina sita kipwaji. Anakubali wanangu wa mpwani mbakaba. Watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni mpaka Ilalo. Babu Numa Mdumange.
Let's go.